Kwa kitongole cha banachi we kirondolo nsasanya ensimbi yo muwa musore kya CS Bank kigamba twasana abewo kukendeza mu nsasanya ensimbi okuva mu government na dalambisera binonge gwanga lerekera kaluka abonako okubawo omwako ogujja senkuru we kitongole kino Julius Mukunda agamante bisere ebizenga biita dalanga tolekera kaluka government ngeyita mu parliament ezenge saba ensimbi ezenyongereza ekintu kya gamante kiteeke byenfuna byegwanga lya tumkati abaga onukati alabudde nsinga anti kino kya bulabe nnyo kubanga kiletere gwanga okuko ensimbi ezandi tekebwa mbintu ebyo mugaso geza ngebyo bulimi ebyo bulamu nebyenjigiriza ozina atene zitekebwa mbyo bufuzi Mukunda binabyogeda sinzira mukogera kwe kugadde omwaka okubadde ku kitebe kye kitongole kino wano mu Kampala
akalumukajja waro government empyege nagenda egenda kujja kenda kubera ko nti ebyo bigenda kusasanya ensimbi nyizi genda kusasanya ate bwe sasanya nnyo ojja kusanga nti ate inflation za kweyongera waguru so kyekyo tulina nti tulina konsani eyo naye tukimanyiko bulungi nti Ministry of Finance ne Bank of Uganda tubakakasa nti bagenda kuchukua nti inflation teyongera.